so fresh.
Mawazo haya na mwisho, chunga usipote kwa ndoto. Wanadhani wamefika lakini bado. Look beyond the skies, yes you are a star. Cause
hakuna naweza kuweka chini, diabidi na bro amini. Kuwa mtulivu cheza chini, Mungu Baba yuko kazini.
Hakuna naweza kuweka chini, diabidi na we amini. Kuwa mtulivu cheza chini, Mungu Baba yuko kazini. Think of winning, not losing. Wanaweza sema, paka watahema. Do your part and chole, wataku remember.
Si mambo rahisi ni vita ya roho na mwili. So I pray for the guidance to see the greater person that I can be.
Si mambo rahisi ni vita ya roho na mwili. So I pray for the guidance to see the greater person that I can be.
Achilie.
Cause I'm not. Hey, come on, come on, hey, do that, cause I'm.